Yeah. Kala moto.
Ya leo kali. Najua kali.
Hello mainstream, hey, Indo Ellis muko nayo. Link wa bio na uza habari Milad Ayo. Tuko nayo Mpasho, Gossip na Robi. Making money kwa kitu nilianza na hobby. Swiss Beats, Timberland, Nova says huku Vaskutu, kichwa maktaba Timbuktu. Mbuzi alafu nalisha kwa shamba zao. Ni prime time ya Musa kwenye nchi ya Farao. Mini kaka yao Kayule wa Brazil, weni kaka kama boxer kibiriti empty as in. Kama yai cover, erupt kama lava. Underground magma, hole in the ground, keeping the crown too baba. Siku zote, fanya kauto fanya tena. Choma book of rhymes, leave the mark. Marcus Garvey, nyuma utacha movement. Prove them, waitaji zaidi navyo kuitaji. Madui zangu ndo aligundua kipaji. I can.
Been doing this for so long, it turned into my breath. I don't see nobody else chasing shadows of myself.
This is my prime time.
This is my prime time. I don't see nobody here. I won't give you my time. Let's check out the timeline, my prime time.
Mr. Vegas, Ali cut and raise. Nika kuja an official, nika wa stage. Dege maka kuja, nika cut and raise. Vile nili mada kanita back on stage. Walikuwa na dharawi luga yetu sheng. Dile ori tunajua tuli sign tukiongea sheng. Dege tulipanda mara kwanza kate sio bruise. Huko kwa heo tuki mix makali na juice. Tukienda UK on a world tour. Mara kwanza toka Afrika, London tukaua. O9 nika piga tour Amerika mzima. Nikapita Australia pia uko genge na maliza. Wengine na wajui nishapiga shughuli mpaka India, Southern Sudan, Arua na Tanga pia. Passport kadha peje zimejaa. Prime time yangu ni milele shimu sana.
Been doing this for so long, it turned into my breath. I don't see nobody else chasing shadows of myself.
This is my prime time.
This is my prime,
yeah,
time. I don't see nobody here. I won't give you my time. Let's check out the timeline, my prime time.
Kwenye mainstream ya underground, still na shine kwa big play screen. Awamini wanaisi ni daydream. Beijing, China to Shanghai. Wana expect unju ku come by. Kuzima is it numb vibes. Damn rhymes, unabishana na mimi. Nilie kufunza punchlines, old school punk style. Game na run miles, na wachorea picha. Ya wa Korea tisa bawa kigombea shisha. Nazama kiba veta kusogea wana sita. Niko na wana sita, plus mama sita. Kurepresent to the fullest, ndio furaha ya moyo. Si snitch na car loyal, send peace kwa kala moto. Juu ya kilele cha game yangu, si umezi my sister do. Japo wa hoteli na cruise tu na gang yangu. Wakati weo unaniona bado sana kwa prime time. Mpunga kitenesi bado nyama.
Been doing this for so long, it turned into my breath. I don't see nobody else chasing shadows of myself.
This is my prime time.
This is my prime time. I don't see nobody here. I won't give you my time. Let's check out the timeline, my prime time.